Max Main. Gwe muvubuka gunjuse olina okulaba ng'ate ofuba nnyo okukolerera obulamu bwo. Tokkirizanga nsi kuteeka wansi, tokkirizanga mbeera kuteeka wansi. Crane music, olina okufuba ennyo okulaba ng'oyitamu mu bulamu bwa leero. Listen. It's a cold evening, empewe kuntange mpendule. Ebirowoozo bikuzunza omutwe nga nywedde mandule. Banga ddene nnyogezaako naye loba bya bule. Talent so ne by'osinga okumanya olaba byabwerera nte tebikuyamba. Otuuka ku stage nga bazalawa, obeera ku ttiimu gwe playtime coach tagikuwa. Olaba by'olya bikaawa naye oyagala kubiwanda, naye manya omululuza gye kwongera okukaawa n'okukola. Kyali wange yaŋŋamba towulirizanga ddoboozi lya sitaani, abeerawo ku ludda ayagala kusiba by'okoledde mu maanyi. Akulaga tosobola gatta mbeera toli kyalaani, naye bwekkiririzeemu olituuka n'eyo gy'otomanyi. Ekibi ensi mwe tuli abataagaliza bangi, bakumalamu amaanyi anti n'okuzoleya kungi. Bakyali boogera bingi naye ate yo si excuse. Bwenyigiriza ng'ogenda mu maaso balikulaba ku TV ne batandika okugamba mbu ekyali twamulabanga. Siyekasiba nti yabeeranga nga wali emmanga, yabeeranga wonna ekyokulya fa abakimuwanga. Naye nga gwe boogerako oli biwanvu mbungu mu bbanga, beera n'amaanyi anti y'embeera y'obulamu bwa leero. Ensi yafuuka ya survivor for the fittest. Bobolina amaaso laba, ate fuba nnyo okulabanga weekuuma, esooka owulirize story. Nso olunaku lwali lwakutaano nzijjukira, mwana mulenzi musobola okufunga omulangaatira. Yali ku buliri nga mulaba agezaako okwogera, trying to pass the voice through naye nga simuwulira. John ennaku ttaano ku kitanda ze yaakamala, sisematalya kyanywa kyazza ssaako n'okwasimula. Obulwadde bumugamba ave ku bbala bujjamu kuba engwala, ng'era ndabira ddala kyali wange agenderera. Yankaabira nga pain ng'alinga gwe bakuddemu olwala. Mbuulira kwali eyo yigo wonna ekibambulira, yaŋŋamba nga ntinna obulumi bw'amaanyi bwawulira. Amazima ga Katonda ono siriimu yali amutwala, nze nnakola nga kyensobola naye nga mmala biseera. Bwe buno obulwadde gwe obukubeerako jjukira, tebukuvaako bukwezingako ng'omufaatha ne sitoola. Mu ddwaliro bagamba mbu omusayi gwe nako gukendeera, blood bank bakebera nga n'omusayi teguwera. Ne mbakuutira tugabe ku musayi tutaase abalwala. At this time I realize that AZ is a killer, so we have to fight hard to avoid this Twitter. Ensi ya kuvumiria munange, no never, no retreat, no surrender. Oyina kuvumiria mu buli mbeera. Ne bwata basiriimu, embeera nnyingi eziruma abavubuka. Ebizibu bingi bitulinya kagere nga basitooka. Tugezaako okubuuka nyaka gwako obwavu gye tukasukka. Yonna yonna gye tubeera amakomera gatufuukira maka. Kugezaako okulwana embeera embi okugisulika. Kano sikayimbidde ali bulungi, kahasula ali mukyala e Masaka nti zuukuka. Obeere champion muzina empaka, ebintu si byakaweweevu munnange olina okupika. Ng'olina okufuba ennyo abaana bo bakolere entegeka. Lwanirira future y'ensi togikkiriza kuleega nkaka. Enkeera n'enkeera neera neera, kuba tuli ba champion y'ensonga lwaki tulina okunywera. Abaganda baalugera atalukutambulira kusibira ya menvu, naye ate nze gye nkusibidde yabutabeera mulebevu. Ova mu buli kaseera obulamu okubirabira mu negativu, osobole okweggyamu n'omuzzi ogukulimu ogw'obutamiivu. Beera muggumivu, njakugamba ate beera munywevu mu buli mbeera. Tokkirizanga zalawo, ate kumanga obulamu bwo, ate era bukolererenga ng'omaze okubukuuma. Muvubuka agunjuse, ŋŋamba ggwe muvubuka agunjuse. Saint Max Main, muvubuka agunjuse, bwe bwo obubaka bwange gy'oli. Edutainment hip hop to bow down.